con Radio Sagale Americati.
Na haja jami na kar kar jede tini wan milo tisati si Russian himatan kanalle akirradi san nagafate jede tini wan presidentin America Donald Trump isan jede koreseneti Americatin James Comey directory FBI jida brukesa presidentin America Donald Trump huji ragus Comey wan Trump kopat bilbil ratti fi waltrufani jede kana mat Americati fi seneti America tarda dire setin dubbat dostajir tulle gadiase namo
Trump hoggana dhaabbata qorannaa biyyoolessaa olaanaa kan FBI James Comey taayitaarra ari'uun isaanii baatii dabre keessa ture. Waa'ee Raashiyaan dhimma filannoo Yuunaayitid Isteetsi kan bara dabree keessaa harka galfattee jirti jedhame utuu dhaabbatichi qorataa jiru kan taayitaarraa ari'ataman Comeyn eega sana as waa'ee haasawaa siyaas-sagal Pirezidaant Trump waliin dubbatanii turanii ifatti dhugaa ba'uun isaanii kun kan jalqabaa ta'uus taati. Ja'a telefoonaan. Sadii fuulaaf fuulatti Pirezidaant Trump waliin dubbachuu isaaniiti kan Comeyn dubbatan. Pirezidaant Trump eega taayitaarraa isaan ari'anii booda waa'ee hariyatama isaanii kan pirezidaantichii fi gargaartoonni isaanii dubbataniif ibsan kan yaada isaanii waliin dhiyaatta ta'e dubbatan hoogganichi FBI duraanii kun itti fufuudhaanis pirezidaantichi ana qaanessu ana caalaammoo dhaabbata nu hoogganu qaanessuu filatan jedhanii jiru.
And although the law required no reason at all to fire an FBI director, the administration
Seri one director FBI huji ragustanif gafat jiraachu batulle bulchinsi kunini anafi ane caalammo FBI makaballe suti dabre akkaneje dhaabi kunini waan gargar harcay bulchinsi dansan qabu dhaabilleni abdii sirraan qabu jedhe tunin dhagu guddo hojjattooti FBI waan akkana kan dhaga'uufi ummata Ameerikaallee akkan itti muuni waan gara nam nyaataati dhiifam gaafadha. Dhaab guddaa sun akkuma maqaa isaa guddisuuf halkanii guyyaa hojjechaa ba'e.
Ari'atama isaaniitiif dhimma Raashiyaa kan FBI qorataa jiru kanuma pirezidaantichi ofi dubbataniin fudhachuu barbaada jechuudhaan dubbatan waa'ee Raashiyaa ilaalchise waan haala pirezidaantichaarraa hubatan ennaa dhugaa ba'anis akkana jedhanii turan Comeyn.
I interpret that as he was frustrated that the Russia investigation was
Sinyaalee muddaamse maan jennaani qorannoo Raashiyaa tumin saatii fi humna hedduu irraa fixxe tumin ammoo waajjira mootummaa gugurdaa fuuse'a ammoo akka inni hojii dhibii hin hojjenne tolchise qorannoon tun hafuu fi akka dhiisanii uf dhiise isuma akkana qoratan tolchuu fedhe.
Trump baatee amajjii keessa eega taayitaa qabatanii booda jala deemtummaa yookaan immoo ajaja nama fudhatu akka eegu itti dubbachuu isaaniillee dubbatanii jiran Comeyn waa'ee gorsa nageegumsaa biyyoolessaa duraan ari'atamanii turanii waa'ee Michael Flynn qorannaa geggeessamu akka dhaabu pirezidaantichi isaan gaafachuu isaaniis dubbatanii jiran.